Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Ke dumedisa bana ba modimo ka lena le matla lena le diphitisang le le rufile mpholoso lena la ga Kriste Jesu mori pulusi. Ke rata gore mo letsatsi lena la ka tseno re tsoge ka ditemana tse di latelang gore thusa ke le bontshe botlhokwa ba gore pholoso e ya rona e ke motlholo ka bo yona. Our salvation is a miracle. Ke tlhoke setlhogo se ke tlo buang ka sone. Bana ba modimo re o buisa go tswa mo bukeng ya Matthew chapter 13 verse 17. E re gonne ammaaruri ke a lo raya baprofeta ba le bantsi le basiami ba eleditse go bona tse le di bonang mme ga ba ka ba di bona le go utlwa dilo tse le di utlwang mme ga ba ka ba di utlwa. Ka sekgwa e re, I tell you with certainty, many prophets and righteous people longed to see the things you see but did not see them, and to hear the things you hear but did not hear them. Modimo ntate, modimo morwa, modimo e boitshepara, go leboga ka lefoko la gago le o tleng go le bua le rona mo mosong gore ruta wena mo yo boitshepo, moruti le mokaedi wa rona. Bua le rona re go reeditse ka Kriste Jesu morena wa rona, amen. Morena Jesu o lemosa barutwa ba gagwe botlhokwa ba gore tsela e a buang le bona ga se tsela e a buang le lefatshe ka yone. Ga a bua le lefatshe, o bua ka ditshwantsho. Ga a bua le bona, o bua masaitsiweng a le godimo. Jesu Kriste na a sa bui masaitsiweng a le godimo le motho o mongwe le o mongwe fela. O ne a bua masaitsiweng a le godimo le bao a neng a phela le bona, le bao a neng a ba prepare-a. A ba preparela gore motlhang a tlang go tsamaya ba sala ba fetola lefatshe, because ba tla ba bua mo boemong ba gagwe. Jaanong o bolela yana morena Jesu ba lemosa gore se ba se kry-ileng e le barutwa ba gagwe yaka le rona re kry-ile pholoso. O bolela gore baprofeta ba bantsi le batho ba ba siameng ba bantsi ba ne ba eleditse go bona se re se bonang, ba ne ba eleditse go utlwa se re se utlwileng, batho ba tsamaile mo lefatsheng le ba sa bona se re se bonang, ba tsamaile ba sa utlwa tse re di utlwang. Laitse bana ba modimo, we must count ourselves re le lesego tota, re le ba ba tshegofetseng tota, gore e re baprofeta ba ba kana-kana ba ba ileng ba tshepagala mo pele ga modimo ba emela nnete, ba bangwe be ba bolaelwa nnete ye, mara baprofeta ba botlhe ba ile ba tshepagalela lefoko la modimo, ba ile ba ema ba utlwile ka Jesu wa pholosang, gore one day Jesu Kriste wa Nazareth o tlile go tla, mme ba dumela ba sa bona ba Kriste. Rona re phetse ka nako e lesego e leng gore batho ba genne ba batla pholoso ka nako ya baprofeta, ba ne ba tshwanetse gore ba itsheche ba o reka diphologolo tse di turang gore ba etse ditlhabelo ka tsone, ba ne ba tshwanetse ba tsamaye sekgala se se telele gore ba ile go utlwa lefoko la Modimo. But rona bana ba Modimo, evangeli e ya Modimo e rerwa le ga re le ka mo gare ga dintlo tsa rona, e rerwa le ga e le mariga mo le batho ba sa kgone go dira dilo tse dingwe, e rerwa ba le mo dipalameng go iwa kwa ditirong. Evangeli e ya rona bana ba Modimo e re fitlhelela bonolo. Baprofeta ba le ba tsamaile le gore ga nne o batla go utlwa evangeli ya Modimo, o ne o tshwanetse o tsamaye o faste bana ba Modimo, o batle go utlwa gore o batle go utlwa lentswe la Modimo. O ne o tshwanetse o tloge o tsamaye sekgala se se telele, bjaaka re bone badisa ba le ba dinku ba le ba ne ba tloga sekgala se se telele, ba setse naledi morago, ba ile go batla ko ba utlwileng gore go tsetswe kgosi ya kagiso, go tsetswe kgosi ya Bajuda. They had gore ba tsamaye sekgala se se telele ba ile go bona se rona e leng gore re se bona re le ka mo ntlong ya rona, le di-television di a re rerela, le di-radio di a re rerela, pholoso e re fitlhelela bonolo. Batho ba ne ba tshwanetse ba nne ka mogare ga dikaka bjaaka bo Johane Mkolobetsi, ba ne ba rera lefoko la Modimo ba le dijo ba sa tsipila. Rona re o rerelwa lefoko la Modimo, o tja dijo tsa hotele, o tja menu o batlang ka mogare ga ntlo ya gago. But re bona batho ba sa bone the the blessing e modimo a re fileng yone ya gore pholoso e re fitlhelele re le mo magaeng a rona bazalwane. Batho ba ne ba tshwanetse ba tlogele diaparo tsa bona, bo apara matlalo a dikamela, ba le ko sekgweng ko ba le ko sekakeng ba rera evangeli ya modimo. Ba bangwe ba tswa ba e latelela gore ba ile go kolobetswa, they have to travel from Africa, ba tsamaya ba ile go utlwa lefoko le, but rona re le tlhogonolo thata go gaisa. Bona ngwana modimo, evangeli e re kry-ang e ga re a tshwanela go tshameka ka yone. Evangeli e re kry-ang e re tshwanetse re bone boleng ba yona. Ba Israele ba ile ba utlwa tshepiso e le nngwe fela e neng e tla ka moshe gore ba gaetsiwe a re tsweng mo lefatsheng le la Egepeto, go na le lefatshe la tshepiso le modimo a re beetseng lona le go elelwa mašwi le dinotshe. Ba ile ba tshwanela ke go tlogela tse ba neng ba phela ka tsone, ba tlogela tse ba neng ba nna mo go tsone, ba tlogela kitso ya bona ya Egepeto. Ne go sena any other place e ba itseng, mara ba tlogela ba tsamaya. Rona evangeli ya rona ga e tlhoke gore ngwana modimo o fuduge mo lefelong la gago, o fuduge kae o tsamaye o e batla, o dumela fela ka pelo lentswe la modimo le re lefoko le re le rera le le mo pelong ya gago, le mo molomong wa gago, ebile le mo pelong ya gago ke lona lefoko la pholoso le re le rerang. O utlwa fela o le ka mogare ga dintlo, go tlhageleso o mongwe a tlhokafetse, but wena modimo wa go fe sebaka sa gore o utlwe evangeli e. O le kwa lesong o ile go boloka o mong, wa itse modimo wa re rata. Bana ba modimo, bona ba Israele, they had to travel for 40 years gore ba ye kwa lefatsheng la pholoso ya bona. Bake ba tla bolela gore ngwana wa modimo, pholoso e re kry-a re namile. Batho ba ile ba tshwanelwa ke gore ba latlhegelwe ke maphelo, batho ba swele, ba ile ba swela tumelo e, ba swela evangeli e, mara rona ga e soka e re diragalela. Lentswe la modimo ga o ka lebala pila le re ba bangwe ba ile ba bolaiwa, ba sekamisiwa ditlhogo gare ko tlase, ba kgaolwa ka bogare just fela gore ba dumela mo go morena Jesu. Lentswe la modimo le re tse re di boneng tse batho ba swele ba di bone ba di batla, bazalwane, tse re di utlwileng tse batho ba swele ba di batla, batho rona re tshameka ka pholoso ye. Ke ko kae ngwana modimo ba o kileng wa bona fela motho a no dumela dilo di a fetoga ntle le mo pholosong? Baengela le bone ke a tshepa ba ne ba makaditswe ke gore ba gaetse dilo di diragala bobebe for rona, mara for bone bana ba modimo go diragala se e leng gore modimo ga a ba tseela matsapa. Bona no tshwanetse re ga o tshwarelwa dibe go ntshe tšhelete o reka diphologolo di bolaiwe di besiwe, ono o reka tshwarelo ya dibe tsa gago, mara rona re reketswe dibe tsa rona, tshwarelo ya dibe tsa rona ka go dumela mo kwaneng e tlosa maleo a motho e leng morena Jesu. Batho ba ne ba tlhoka gore ba nne matsatsi le matsatsi ka mogare ga tempele ba tshepisitswe pholoso. Tseya sekai ka monna mogolo Simeone a ntse ka mogare ga tempele for many years, bebele e re o ne a tshepisitswe gore ga o swa o soka o bona mophulusi, ga o swa o ise o bone Jesu. One day ya re a ntse ka mogare ga tempele, bazalwane, a ne a tlwaetse batho ba tsena ba tswa, gwa fitlha Jesu a kopilwe ke batsadi ba gae a tliswa ka mogare ga tempele. Go etsagetseng? Simeone, bana ba modimo, a bulega matlho a re yo ke batlile go tsamaya ke sa bona se se bonweng ke matlho, a re morena matlho a me a bone pholoso ya gago, a motlhanka wa gago a ikele ka kagiso, o bone se batho ba bantsi ba sekileng ba se bona, o bone se bo Abrahama ba sa se bona, o bone se bo Elia ba sokang ba se bona. So rona bana ba modimo, ke eng se se irang gore re tshameke ka pholoso e kana-kana? Bone batho ba ne ba ikokomalla every day ka mogare ga ditempele tsa bona, bana ba modimo, gore ba kgone go utlwa modimo oo, ba kgone go bona modimo oo. Abrahama le ene o ne a na le tshepiso e e leng gore o swele a sa e bona le ka matlho, mone modimo wa mmoleletse gore Abrahama o tlile go nna le lesika le le fetang motlhaba wa lewatle, kapa le le lekanang le motlhaba wa lewatle. But mo botsofeng ba gae o bone ngwana wa gae fela, he saw us in the spirit, o re bone re sa le mo moyeng, ba Kreste. Rona re tshameka
ka pholoso ye ka tseno re balwa le bana ba Abrahama ka tumelo ya gagwe re balwa le batho ba le bana ba Abrahama ka go dumela fela mo go Kriste Jesu wa itse bana ba modimo pholoso rona ene e sa re tshwanela rona ene re platletse kwa ntle re sna sepe re le ba re sa itse modimo re le ba modimo a neng a sena plane ka maphelo a rona but re ba le tlhogonolo utlwa First Peter chapter 1 verse 10 iring ke tlo e bala ka sekgowa e re even the prophets who prophesied about the grace that was to be yours carefully researched and investigated this salvation bona ba profeta ba utlwile ka Jesu ba phagamisa morena Jesu mogau ole o e leng wa rona ba o bone o sa le kgakala ba o dumetse o sa le kgakala ba bua ka ona ba soka ba fitlhelela mo go ona e re ba ile ba leka go kry-a gore mogau o tla diregala leng that's why ba badisa ba le ba ne ba lebeletse naledi e nneng e ba goga e ba raya re se le neng le se lebeletse se diragetse Bethlehem wa Judea go tsetswe morwa wa modimo go tsetswe Jesu ba tseya leeto bana ba modimo ba ile go bona ka matlho gore re batlile go tsamaya re soka re bona le ka matlho rona re a leboga modimo gore re bone le ka matlho e re it was revealed to them that they were not saving themselves but bana ba bo ba ba seba rona bana ba modimo oh a re leboge modimo gore rona re ba akanyeditswe pholoso yana ro falola yang ga re ikgatholosa pholoso e kana-kana bana ba modimo ba profeta ba shule ba elela batho ba ba siameng bo Abraham the righteous man ba shule ba elela mara rona re ya re le mo dibeng tsa rona re rona re ne re iphelela fela rona re ne re sa itse modimo modimo a tla ka mogau wa gae o neng o rerwang ke ba profeta ba eletsa go fitlha mo go ona a re swa thola mo dibeng tsa rona o utlwa bana ba modimo ga o sa itse gore pholoso e ke semaka se se kanangkang e re motlha re o fitlhang le godimong re tlile go makatsa the citizens of heaven ba tla botsa potso ba re na ke bo mambale ba ba dikobo di tshweu go tlile go nna le karabo e reng ke ba ba tswang kwa ditapisegong tsa lefatshe because e tlabe le semaka gore e re bajuda ba balwa ka dipalo tsa ba ba dumetseng rona re le kana-kana bana ba modimo re dumele modimo ka bontsintsi bo re bo dumetseng bana ba modimo re tshwere letlhogonolo re tshwere Kriste Jesu re tshwere modimo wa phelang a re mo tshwarelleng mo go yena bana ba modimo ba yenkgele ga ba re lebeletse rona ba re pholositsweng they feel very jealous ba re modimo motho e ne e le eng gore o o mo kgathalela ga kana-kana gore morwa wa gago a ba a swetse motho mara morwa modimo a sa swela baenkgele rona bana ba modimo re letlhogonolo gore morwa modimo a tlogele le godimo mo le baenkgele bona ba rorisa every day mara rona Jesu Kriste a re swele mo dibeng tsa rona a ba a re tlogele gore re phele mo lefatsheng o swile re dumele re be re phele mo lefatsheng mara re sa tlhole re le baagi ba lefatshe le ke batla go go bolelela gore pholoso ya rona ke letlhogonolo mazulu ge ba bolela ba re intlantla leyo ke letlhogonolo le le fetisisang a re kgomareleng pholoso e bana ba modimo e re Jesu Kriste ga bua le bona re rona re utlwile se batho ba sa se utlwang rona re bone se batho ba sa se bonang o bana ba modimo ke letlhogonolo gore be ke phedile mo nakong e ke ikutlwela monate wa legodimo ke le mo lefatsheng ke itse ka legodimo ke le mo lefatsheng ba yenkgele ga ba itse ka lefatshe ba itse legodimo fela ba ba itseng ka lefatshe ke ba nneng ba romiwa ba tlisa melaetsa bo ga ba riele mara ba bangwe ba itse fela go rorisa modimo rona re a ya legodimong re na le history ya lefatshe gore re tswa kae le ga re tsena ka mogare ga legodimo re tsena ka bopaki wa goreng Jesu Kriste wa Nazareta a tla re swela mo dibeng tsa rona ra utlwa dimaka ka legodimo re soka re le bone e tla re le ga re ka fitlha kwa teng ra opela re thabile re 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 tla kopana mo le bana ba modimo re setse re tshitse re le gae modimo wa rena wa kagiso a le tshegofatse o go le tlhogonolo o tsamaye o gata mo lefatsheng le o itse gore o le tlhogonolo a gona motho wa bone le tlhogonolo le le tshwanang le la gago modimo wa rena re a leboga papa ka Kriste Jesu wa Nazareth re ne re le bomang gore ne re ka bonwa gare ga baetsadibe ba ba kana-kana re ne re ka bonwa yang re ne re kgamathetse ka ditšhila tsa sebe mara wena ka boutlwelo botlhoko ba gago modimo wa re tlhatswa ka madi a morena Jesu ra tswa re tshwana le taimane ka tseno re eme re kgona go paka ka melomo ya rona gore Jesu Kriste ke morena Jesu Kriste ke kgosi a gona ope wa tshwana le ene re a leboga modimo wa rona sa go fatsa ba botlhe ba ba utlwile lefoko le re tshware pholoso ya rona re sekebe ra lapa re siane ka yona re a leboga ka Kriste Jesu morena wa rona amen ke Bishop Lucky Molwantwa mo Klipgat Mispa Bible Church 072-135-0708 amen.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.